mehlulu kule mhlabeni wowa bambe fumlo uphikelele masulwini ufi utolinda wobu mehlulu kule mhlabeni lentisulani shisinya isulani shaba prophet uko isulani shona makolwa umehlulu kule mhlabeni lentisulani shisinya Shaba prophetiko Itulani shona makolwa Umetulu kule mshaveni Panda mpefumyo wamu Upigalele masulwili Ufi utolina Umetulu kule mshaveni Ngapa Ngapa ngimale Ngapa Uwatiiwo la makama
Shona makolwa, unyeshulu kule mshaveni.